nyangeso ura nurutoto umaze kwiyandarika burima kwiyandagaza bora bujunditse bujunditse bishima banana bafasha babo wanaga umamumwa ubusore bwananiranye budacumbira abateyi ntibahuye korera gashirira mu myambaro ntibaheza ngo ni yayi ndetse n'imigati banyina ntibakivuga kuko bugi wabo nijoro gusa bareba abagore bagiye guhaha mana bahawe amarasiyo ngo bateke hakiri kare bibe utubare basigatiye ibidiringi yambare kazake ngo turabatura ubugabo bw'ubunyangeso buharana urutoto umaze kwiyandarika burimo kwiyandagaza bora bujunditse bujunditse bishima barana abafasha babo wanaga umamunwa ubusore bwananiranye budacumbira abateyi ntibwaguye korera gashirira mu myambaro ntibaheza ngo ni yayi ndetse n'imigati banyina ntibakivuga kuko bugi wabo nijoro gusa bareba abagore bagiye guhaha mana bahawe amarasiyo ngo bateke hakiri kare bibe mu tubare basigatiye ibidiringi byakari kazake ngo turabatura yene ko abatunzi batagitunga amatungo ngo ababo bayaboneho yene ko abanyamafaranga bahora n'amajune yesu karuri imitima y'abantu yabaya kaye bwejane abana amahoro bagubwe neza yene ko abatunzi batagitunga amatungo ngo ababo bayaboneho yene ko abanyamafaranga bahora n'amajune yesu karuri imitima y'abantu yabaya kaye bwejane abana amahoro bagubwe neza zinamaganya gusa imba nyinshi zirarazishoka cazikazima ntawugitunze undi bose n'abanyabwenge gusa karuri imitima y'abantu baje ku murongo ubarebye neza bose basa n'abize nta nkandagira bitabuza ikibamura abo bantu aho umugore afata inzu akishurira ati nzatungwa n'umugabo uzansanga nkamwitegekera abagabo benshi batunzwe n'amaganya nge narebye neza nsanga aragahuma munwa aho umugabo akorera magana munani bagahahisha igihumbi bakiyongeza ideni mbeshya zishura mu nzira z'abagenzi n'amaganya gusa imba nyinshi zirarazishabwa cyazikazima ntawugitunze undi bose n'abanyabwenge gusa karuri imitima y'abantu baje ku murongo ubarebye neza bose basa n'abize nta nkandagira bitabuza ikibamura abo bantu aho umugore afata inzu akishurira ati nzatungwa n'umugabo uzansanga nkamwitegekera abagabo benshi batunzwe n'amaganya nge narebye neza nsanga aragahuma munwa aho umugabo akorera magana munani bagahahisha igihumbi bakiyongeza ideni ngwejya zishura nkorera amadeni ngwejya zishura nkorera amadeni ngwejya zishura nkorera amadeni ngwejya zishura nkorera Wejazishura Wejazishura nabi utira kunanirwa no mu ba Kristo benshi mubona mu tsengero ukwizira kuzaumuka wera yaratashe nabanywi ibenshi nabasi inzego za nindaya izeje mu ngo z'abagabo babo n'abajura nicya cumi nibahitanga batanga amarasiyo barimo gupfuneka bwamara kwira bakiroha mutubari ngo nta mugabo wararadasomya akanyoka hari abantu benshi barindiye Yesu babonye atinze bihutira kunanirwa no mu ba Kristo benshi mubona mu nsengero tukwizira kuzaumuka wera yaratashe nabanywi ibenshi nabasi inzego za nindaya izihishe mu ngo z'abagabo babo n'abajura nicya cumi nibahitanga batanga amarasiyo barimo gupfuneka bwamara kwira bakiroha mutwari ngo nta mugabo wararadasomya akanyoyo bwamara kwira bakiroha mutwari ngo nta mugabo wararadasomya akazore bwamara kwira bakiroha mutwari ngo nta mugabo wararadasomya amaserereza bwamara kwira bakiroha mutwari Bona mugabo waradasomya akanyoye bakarure manu bashire ku murongo ubakire kuri afiku garuka bakarure manu bashire ku murongo ubakire kuri afiku garuka bakarure manu bashire ku murongo ubakire kuri afiku garuka bakarure manu bashire ku murongo ubakire kuri afiku garuka bakarure manu bashire ku murongo ubakire kuri afiku garuka